Yeah, yeah. Whoa, whoa.
I'm that good guy. I'm that good guy.
Brian Beats.
Ono sefu na wabatari wa wano. Mbango mwana kuchindazi. Musilamu kufutari. Yankuwe sanze na matari.
Okay. Umufumbu talota.
Yeah.
Anjaga lanze olova.
Yeah.
Akamu langeti kajotagaya.
Yeah.
Na ye baby. Echi tufu baby wangwatam.
Aye.
Umupano kwenze wangwatam.
Kulina mpuanja.
Wangwatam.
Aye.
Chirabika baby wangwatam.
Mulinze mpuanja.
Do you know what beautiful you are?
Wakwatam,
Jirabika
baby, wakwatam,
Muli.